Yohane 15.
Ine ndine mpesa weniweni, ndipo Atate anga ndi mlimi. Iwo amadula nthambiri yonse mwa ine imene sibala zipatso. Ndipo nthambiri yonse yobala zipatso ametengulira kuti ibale zipatso zambiri koposa kale. Inu mwayera kale chifukwa cha mawu amene ndakuwuzani. Khalani mwa ine, ndipo inenso ndidzakhala mwa inu. Thambi singathe kubala zipatso payokha ngati sikhala pa mtengo wake. Momomonso inu ngati simukhala mwa ine. Ine ndine mpesa, inu ndinu thambi. Munthu okhala mwa ine ndi inenso mwa iye amabereka zipatso zambiri. Pachetu popanda ine simungathe kuchita kanthu. Ngati munthu sakhala mwa ine amamtaya kunja monga nthambi yodulidwa ndipo amauma. Thambi zotere amazitola naziponya pa moto ndipo zimapsa. Ngati mukhala mwa ine ndipo mawu anga akhala mwa inu, mupemphe chilichonse chimene mungafune ndipo mudzachilandiradi. Atate anga amalemekezedwa pamene mubereka zipatso zambiri. Ndipo pakutero mumaonetsa kuti ndine ophunzira anga ine eni. Monga momwe Atate andikondera, inenso ndakukondani. Muzikhala mchikondi changachi. Ngati mutsala malamulo anga, mudzakhala mchikondi changa. Monga momwe ine ndatsatira malamulo Atate anga, ndipo ndimakhala mchikondi chawo. Ndakuwuzani zimenezi kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu, kuti chimwemwe chanu chikhale cha thunthu. Lamulo langa ndi lakuti muzikondana monga momwe ine ndakukonderani. Palibe munthu amene ali ndi chikondi choposa ichi chakuti nkuraya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Inu ndinu abwenzi anga ngati muchita zimene ndikulamulani. Sindikutchulaninso antchito ayi. Pakuti wantchito sadziwa zimene mbuye wake akuchita. Koma ndikukutchulani abwenzi, chifukwa zonse zimene ndidamva kwa Atate anga ndidakudziwitsani. Sindi inutu mudandisankha ine ayi. Koma ndine ndidakusankhani inu. Ndipo ndidakupatulani kuti mukabereke zipatso. Zipatso zake sokhalitsa. Motero chilichonse chimene mungapemphe Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Choncho lamulo langa ndi lakuti muzikondana. Ngati anthu odalira zapansi pano adana nanu, kumbukirani kuti adadana ndi ine asanadane nanu. Mukadakhala amkhalidwe wawo, akadakukondani chifukwa chakukhala anzawo. Koma badana nanu chifukwa ine ndidakusankhani pakati pa iwo, motero sindinu anzawo. Kumbukirani mawu aja amene ndidakuwuzani kuti wantchito saposa mbuye wake. Ngati ine adandisautsa, inunso adzakusautsani. Ngati adamvera mawu anga, adzamvera mawu anunso. Koma adzakuchitirani zonsezi chifukwa cha ine, popeza kuti samdziwa amene adandituma. Ndikatapanda kubwera ndikulankhula nawo, sakadakhala ndi mlandu. Koma tsopano alibe choti nkukanira mlandu wawo. Munthu odana ndi ine amadana ndi Atate anganso. Ndikatapanda kuchita pakati pawo zimene wina aliyense sadazichite, sibwenzi atakhala ndi mlandu. Koma tsopano adazionadi. Komabe akudana nane ndiponso ndi Atate anga. Koma zatele kuti ziphelezere zimene zidalembedwa mbuku lawo la malamulo kuti adadana nane popanda chifukwa. Koma pali nkhoso imene ndidzakutumizireni kuchokera kwa Atate. Nkhosoyo ndi mzimu wachoona wofumira mwa Atate. Iyeyo akadzabwera adzandichitira umboni. Inunso mudzandichitira umboni popeza kuti mwakhala nane kuyambira pachiyambi.